Blog Talk Radio.
Byacu bakunzi baragitemere ka nongere mbe ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba turi ku itariki ya 27 ukwezi kwa gatanu mwaka 2021. Niturashimi Jean Paul mu kiganiro uyu munsi na JP mu kiganiro mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru. Ndagira ngo kandi mbonereho akanya ko kugira ngo mbabwire ko turi kumwe na Ngombwa Benon muri iki kiganiro. Mumaze kumenyera umusesenguzi n'umukomenteta ahangaha kuri radio Iteme. Ntarajya kumuha ikaze rero muri iki kiganiro, ndagira ngo ntangire mbabwira bimwe mu bivugwa cyane cyane ngo ikiganiro cyacu cyitwa uyu munsi, ibi byaranze u Rwanda uyu munsi cyane cyane bijyanye n'urugamba turiho, bijyanye n'urugamba rwo kwibohora n'urugamba rwo kugira ngo duharanire impinduka twiyemeje. Birumvikana ko urugendo rwa Macron ariyo nkuru ikomeye cyane mu Rwanda, ndetse ntabwo ari mu Rwanda gusa, mu Bufaransa ndetse no mu mahanga itangazamakuru mu Rwanda, mu mahanga nibyo barimo bavuga ahenshi, cyane cyane kuri politiki nyafurika. Bufaransa ni igihugu cy'igihangange ku isi, ni igihugu kigize bimwe mu bihugu bitanu bifite intebe ihoraho muri ONU. Kuba rero iyi ari inkuru nyamukuru cyangwa se ari mumbabarire gato, ndumva dushobora kuba tugize ikibazo cya connection kuri mugenzi wacu Benon. Reka turongera tumushake mu kanya gatoya. Nagira ngo mbabwire ko navugaga ko Ubufaransa ari igihugu gikomeye, ndetse uru ruzinduko Macron yagiriye mu Rwanda ni uruzinduko rwa kabiri, ni umuperezida wa kabiri muri Afurika ugiriye uruzinduko, ni umuperezida wa kabiri w'Ubufaransa niba rekodi zanjye arizo ugiriye uruzinduko muri Afurika. Mbabarire ndabivanga, ni uruzinduko rwa kabiri umuperezida w'Ubufaransa agiriye mu Rwanda kuva umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda wabaho nyuma y'ubukoloni cyangwa na mbere yaho. Niwe umuperezida wa kabiri ugiriye uruzinduko w'Ubufaransa ugiriye uruzinduko muri nawe ugiriye uruzinduko mu Rwanda. N'urugendo rero rukwiriye nyine attention nk'uko Rwanda bazihabaye ruhaye, ndetse bikaba rero turibuze natwe kubigarukaho mu kanya mu kiganiro cyacu. Ariko kuko nari mbabwiye ko mugenzi wacu turi kumwe muri kiganiro asa naho avuye ku murongo wa telefone, ndagira ngo munyihanganire gatoya, tubanze tubushake connection n'uriya mugenzi wacu Benon, noneho tuze kugaruka muri studio mu kanya. Ni mu kanya katarambiranye.
Ava churuza moko Gaya vore isoko Mumucho karande tubigire hambe abashaka intambara barinde rubusa
Reka nongere mbahikaze abakunzi b'ibiganiro bya Radio Iteme nitureshimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi mutegurirwa kandi mukagezweho buri wa kane w'icyumweru. Nongeye kubahikaze rero mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba ku itariki ya 27 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2021. Ikiganiro cyacu kuri uyu mugoroba kikaba gitangiye aho tugiye guhera ku makuru y'ingenzi nk'uko ikiganiro cyacu cyitwa ikiganiro kiri buze kugaruka ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagiriye mu Rwanda uyu munsi. Ni urugendo rwa ngombwa cyane, rwa ngombwa kubera ko ari Ubufaransa n'u Rwanda umubano wabaho. Uyu ni umuperezida, niba rekodi zanjye ari nziza ntabe ntibeshye, ni urugendo rwa kabiri rw'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa agiriye mu Rwanda. Ni umuperezida wa kabiri w'Ubufaransa ukorera urugendo mu Rwanda. Urwo rugendo rero impamvu ari urw'agaciro ndetse no kuba turi Abanyarwanda no ku isi cyane ku makuru ya Afurika benshi nibyo byiriwe bicicikanaho, ntabwo ari ukubera impamvu zitumvikana. Ubufaransa ni kimwe mu bihugu bitanu bifite intebe ihoraho muri ONU, igihugu kiri papa cyangwa se igihugu gikomeye cyane kubera amateka yacyo. Igihugu kandi gifasha u Rwanda mu bintu by'ubukungu cyane, ndetse sinzi politiki yabyo yenda abandi babisobanukiwe bazabivuga byo simbizi neza. Nzi ko ku bijyanye na cya kigega cya FMI cyangwa IMF akenshi usanga bafite ijambo rikomeye cyane muri kiriya kigega gifasha ibindi bihugu cyangwa se cya gihugu kigega gishinzwe gufasha ibindi bihugu. Nk'uko nababwiye, ntabwo ari expertise yanjye, nta n'ubwo ndibivugeho, ariko nzi ko bafite ijambo rikomeye muri kiriya kigega. Ni muri urwo rwego ndetse no mu makuru twabonye mu Rwanda, nuko mu kitangazamakuru kimwe cy'u Rwanda banditse ko ngo ubu umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ngo baje kuwutunganya, ngo ndetse ngo Ubufaransa ngo bwemeye kuzajya buzaha u Rwanda imfashanyo y'ibihumbi inako ya miliyoni 500 z'amayero, urumva bijya kugera kuri 700 z'amadolari hafi biliyoni ngo mu myaka, mu gihe cy'imyaka itanu. Iki kinyamakuru cyakoze cyakora ni ikinyamakuru cyabaye misleading, cyayobeje abantu bashobora kwiyumva nk'aho ibyo bintu bisa nk'aho bibaye kubera ko Macron yaje mu Rwanda uyu munsi. Ntabwo ariko bimeze, kuko ubisomye baravuga ko ayo mafaranga azatangwa, kandi bakita ngo azatangwa, kandi yaratangiye gutangwa kuva muri 2019 kuzagera muri 2025, ubwo ngo asigaye imyaka ibiri, ashobora kuba ndetse asigaye ariyo makeya. Mu rugendo kandi turaza kugaruka kuri activite Perezida Macron yagiranye na yagize mu Rwanda, harimo na press conference cyangwa se joint statement, ijambo ryavuzwe hagati y'abakuru b'ibihugu bombi babasubiza ibibazo by'itangazamakuru, ariko bamanza gukora statement noneho nyuma bakaza kubazwa ibibazo. Uwo muhango rero ukaba wabimbure no gusinya amasezerano runaka, amasezerano arimo ubufatanye, ubwo turabigarukaho mu kanya katarambiranye. Undi makuru turi buze kuvuga ni amakuru y'uko u Burundi bwongeye kugaragaramo za grenade. Amakuru dufite aturuka i Burundi mu rwa mukuru avuga ko nta kabuza wishe inyuma ya ziriya grenade biriya bitero by'iterabwoba ari byibasiye abaturage ari leta y'u Rwanda. Ibyo rero ntabwo ari coincidence, byabaye gatoya nyuma y'uko Kagame yaramaze iminsi avuga ko atazigera atanga abamuhungiyeho bavuye i Burundi, ariko ibyo akabivuga mu gihe wariho yirwaga yirukanka kuri bagata wiringiye Imana ndetse n'abandi benshi cyane bagenda bashyiraho impapuro zo guta muri yombi bamuhunze. Ndaza kugaruka ku nkuru, turaza kugaruka ku nkuru ya mapping report, aho Kagame yavuze ko ngo ari ubwa nyuma avuze kuri mapping report. Ntabwo twareka kuvuga no kuri volcanoes, aho abantu ibihumbi n'ibihumbi bataye umujyi wa Goma, bevakiye umujyi wa Goma, boherejwe mu bice bya Rucuru ndetse na Sake kugira ngo bahunge umuriro ushobora gutunguka ariho hose, kuko ngo bigaragara ko magma ziri hasi zishobora gutobokera anywhere ahariho hose, zikaba zarimbura imbaga y'abantu nyinshi. Yewe mu kanya nimugoroba nibwo nabonaga MONUSCO nayo ubwayo irimo ihunga n'ibifaru byayo, ku buryo bishoboka kuriya mujyi ushobora kuba uri mu kangaratete. Ibyo ariko impamvu mbivuga si ukubera Congo gusa, ni uko u Rwanda rufite umujyi uhanye imbibi na Congo arirwo Rubavu, bikaba bigaragara ko Abanyekongo nubwo nabo ntashima organizasiyo yabo nyuma y'iki kirunga cyarutse kuva muri 1972 n'uyu munsi, kandi bari babizi ko kiriya kirunga cya Nyarugongo kiri active, bakaba nta nzira zateguwe kugira ngo bategure uburyo abaturage bashobora kujya mu shelters, ahubwo abantu bakabafata urugendo rw'ibirenge bajya ahantu ibirometre 25 n'ahandi harenze, baragomba gufashwa na leta ndetse barajya babona imfashanyo mpuzamahanga. Ibyo byose amafaranga akaba yenda atarakoreshejwe muri ibyo bikorwa bijyanye no kwitegura ibindi buryo cyangwa se ibindi biza nk'ibi, ariko u Rwanda nirwo rutureba cyane. Leta y'u Rwanda irimo irakira izo mpunzi z'Abanyekongo, irabibona ko iteganye na Rubavu nyine, hariyaho ikirunga kibikira amabizi abazi Rubavu ko amakoro arahuzuye, yewe na za Musanzi ariko za Bereshi hose murabizi na za Nkamuhoza hariya hafi, hari amakoro arahari yagiye ava muri biriya birunga, ntabwo ari kure cyane kandi n'ahantu hamanuka bishobora kuhajya, ariko u Rwanda rukaba rucece rurimo rurakira impunzi ivuye muri Congo. Ariko bo n'uyu munsi nahoze mbivuga ejo bundi ko n'abanyeshuri bamwe barabakijya ku ishuri, abakozi baracyakora, ntabwo bafite mezire zo gufasha abo bantu, kuko nabo nabonye bahungiye bariho baragenda besikotinzwe n'abasirikare n'amaguru bagerekeza ahantu nyine bashobora kujya gufata za shelters. Ubwo rero u Rwanda narwo rufite minisiteri ishinzwe ibiza, ni igihugu gitoya, ese bo baba bafite uburyo bashobora gufasha abanyarwanda baba biteguye mu gihe twagira igihe cya disaster nk'uko Mother Nature irimo ibitwereka. Ku batuye ku mugabane wa Canada na Amerika, hari umaneko nako nabwo nita ko ari maneko, umukozi waje hariya New York. Ndagira ngo nshimire abakozi cyangwa se nako abakunzi bacu batwandikira batubwira ati uyu Matiko Peter ni umwe mu bantu bayogoje ibice bya East Africa mu bushimutsi, bamwe bakavuga ko yenda yabaragize ari n'ubushimutsi bwa Gafirita, bati none baravuga ko Kagame yakoze changes nawe ngo yamuzanye ahangaha. Ntabwo nzi igihe ibi bintu byabereye, sinzi ngo ni byaryari, ni message ngufi cyane twabonye, nta handi nabisomye, bishobora kuba ari ibya kera, bishobora kuba ari ibya vuba, ariko icyo cyari iyi message yari igendereye ni ukugira ngo abatuye ku mugabane wa Amerika na Canada bamenye ko icyaba kiri mu zimwe mu nshingano za Matiko Peter ari izo gukurikirana ibikorwa by'abarwanya ubutegetsi bari ahangaha kuri iyi migabane, kugira ngo bagerageze guhungabanya umutekano wabo. Bazatsindwa rero, ntabwo batsinzwe rimwe, n'uyu munsi ibyo bakoze byose ntabwo bashyira heza, ahubwo birakomeza kubateza ibibazo. Kuko nimaze kubwira rero ikiganiro cyacu mu kanya kiraba gitangiye, aho tugiye gutangira ku nkuru ya Macron, ariko ndagira ngo nongere nakire umukunzi wanyu, umwanaliste wacu, umukomenteta wacu ahangaha kuri Agiteme, ni Ngombwa Benone. Twabanje kugira akabazo ka connection gato, ariko niba unyumva ubu ngubu ndagira ngo nongere nafunguha ikaze kugira ngo usuhuze batwumva ikiganiro cyacu kinahita gitangira.
Ego Jean Paul, ndakumva neza. Ndagushuhuje nawe, nshuhuje n'abanyarwanda bose muri rusange. Ubwo tuzaza kugirana ikiganiro cyiza, urakoze.
Urakoze cyane, kandi nongere gushimira kuba wawe ugomye akanya tukaba turi kumwe kuri uyu mugoroba. Ndetse ndagira ngo ntatinze ngaruke kuri urugendo rwa Macron. Bwana Ngombwa Benone, ni urugendo rwa isi yose nabikurikiye barimo bararuvuga kubera amateka, ntabwo ari urugendo rwa kuba rufite publicite rufite muri media. Ni ibintu bisanzwe cyane cyane Ufaransa n'imikoranire ya leta yari iriho mbere ya genocide, ndetse akaba ari ba leta rwose bakundanaga banafashaga cyane, nyuma yaho ikaza kuregwa ibyaha bya genocide, ndetse bamwe mu bayobozi bakaba bafunzwe za rusha n'ahandi bakatiwe imanza. Noneho habamo ikintu cyagiye kujya kibaho cyo iterana amagambo hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda, kwirukana abambasaderi. N'uyu munsi nibaza ko nta ambasaderi nyambasaderi uri mu gihugu uretse abareprezanta, ko ambasaderi uhari wa nyuma yaratashye kubera impamvu zo guterana amagambo no kwitana ba mwana. Hari indege ya Habyarimana buri gihe mu manza zo mu Bufaransa bahora baburana uwahanuye indege za Habyarimana, kesi ikaba dismissed ikongera ikagaruka, ikaba dismissed ikongera ikagaruka, undi mutangabumwe agatanga ibimenyetso bishyashya. U Rwanda ntirwigeze na rimwe rwishimira iyo myitwarire y'Ubufaransa kubona bagikurikirana uwahanuye indege ya Habyarimana. Uyu munsi rero Macron yagiye mu Rwanda bisa nk'aho agiye gusa naho yakora ibitandukanye n'iby'abandi ba perezida cyangwa se abandi bategetsi b'Ufaransa batakoze. Sarkozy ni inshuti ya Kagame, ariko ntiyigeze agera ku rwego nk'urwo uyu Macron yagezeho. Macron ibi yabikoze twebwe turabyumva ko ari ugushaka kugira ngo yongere azahure ubukungu nako influence y'Ubufaransa muri Afurika. Mushiki wawe nibwo buryo yatowe cyangwa rero kubagara abantu baza Brazzaville, Ivory Coast n'ahandi, za Chad n'ahandi hose, kugira ngo bongere nabo bagire kiriya kintu cya coalition cyangwa se ubufatanye n'ibindi bihugu nk'uko za Commonwealth zihari n'ibindi. Ariko ntabwo ari ubugamba rworoshye cyane cyane ko sinzi niba dufite ikibazo muri studio, ariko Benon uracyanyumva?
Ego ndakumva neza, urumvikana rwose nta kibazo.
Okay, unyumva ni sawa. Icyo nashaka kuvuga nuko ubu Macron we yagize akantu nakwita ko ari akarusho. Diskuru yavuze nta wundi muntu wigeze ayivuga umufaransa. Bavugaga bati turaregreta n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo higeze habaho nta na rimwe higeze habaho ikintu kiri cyaje hafi y'ibyo Macron yavuze mu Rwanda. Mu byo yavuze reka tumwumve, noneho uze ukore komantere nyuma gatoya y'iri jambo rya Macron.
Seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter.
Icya mbere avuga, iyi ni imwe nko mu ndirimbo za Kizito Mihigo yaririmbye avuga ati ijoro ribara uwariraye. Reka nongere noneho nkoreho ka disikuru ke kose, ntabwo ari nyinshi, ntabwo ari umwanya munini, ni minota ibiri gusa, igice kimwe cyayo maze inze nguhe ikaze muri studio ukoreho komantere zawe.
Seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter. Ce sont ses paroles, empreintes de gravité et de dignité, qui résonnent en ce lieu, ici, au mémorial de Gisozi, à Kigali. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. En s'engageant dès 1990 dans un conflit dans lequel elle n'avait aucune antériorité, la France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde. Ou bien a-t-elle surestimé sa force en pensant pouvoir arrêter ce qui était déjà à l'œuvre? La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. En ignorant les alertes des plus lucides observateurs, la France endossait alors une responsabilité accablante dans un engrenage qui a abouti au pire, alors même qu'elle cherchait précisément à l'éviter. Alors, en me tenant, avec humilité et respect, à vos côtés, ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités.
Iyi ni discours ikomeye cyane ku mukuru w'igihugu ku bantu batumva ururimi rw'igifaransa sinayisobanura yose sinivuga byose ko byakabaye ariko avuga ku ruhare ku Faransa ufite uruhare ari mu mateka responsabilité politique akavuga ko aje kureba nyine ari hahandi aza akavuga ibintu uko byabaye hamwe ashobora kureba umuntu maso akavuga ati atemera uruhare rw'Ubufaransa babonye resigne babonye ibimenyetso barabyirengagiza rimwe na rimwe basa naho babihunga bihari ariko arangiza avuga ati nje kwemera uruhare rw'Ubufaransa mu Rwanda nako muri genocide noneho sinaho ngaho gusa hari aho bambazaga kuri genocide double genocide théorie thèse ya double genocide bajwe no munyamakuru wa Radio Rwanda ravuga ati double genocide ababivuga n'abashaka kugoreka amateka ntabwo yanentertainingze icyo kintu avuga ati nibyo habaye guerre civile mu Rwanda kandi koko ndagira ngo mbe claire yabisubije mu masegonda make cyane birumvikana ko ibyo bintu byanejeje leta ya Kagame ndetse n'urwo ruzinduko rugiye nyuma cyane y'ibyo abandi bagerageje kuvuga. Marine Le Pen yahise akora itangaza avuga ko Ubufaransa butajya na rimwe butera imbere igihe bwicishije bugufi cyangwa ngo bwunamye ahubwo buba butera imbere iyo bugenda bwemye ko biriya bintu Kagame yakoze ari atari byo kujya nako Macron yavuze atari byo kugira ngo usabe imbabazi mu izina ry'Abafaransa bagize uruhare mu guproteja abasivile abasirikare bakoze ibintu by'ubutwari ibyo nyine urumva ko n'umuntu wo muri opposition ashobora kuba ari havuga ati ubu ngubu nanjye ndashaka strategy zanjye z'uburyo shobora kuzahangana nabo mu minsi iri imbere. Uwo ni umudepite w'Umufaransa ndetse ndumva yaragerageje kwiyamamaza ubushize ariko n'uyu munsi aracyari umudepite. Kizito Mihigo ni we wavuze ririya jambo ati ijoro ribara wariraye muri iyi ndirimbo
Rwanda nimuze twibuke twibuke genocide yakorewa abatutsi rubanda banyimya matwi ngwa kenshi je mvuga ishavu ibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda ibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye ijoro ribaruwa riraye ijoro ribaruwa riraye
Macron rero ageze I Kigali mu Rwanda yavuze ati ijoro ribaruwa riraye ndetse aravuga ati abantu b'abavitime nibo bashobora kuba baduha imbabazi ibyo rero nasanze nayo atari coincidence Benon Ngombwa wakoze kwifatanya natwe nongere ngo ikaze muri uyu mwanya uru rugendo warukurikiye harimo no kuba yagiye gukina agapira bagiye kureba basketball bari kumwe amakuru ya nyuma twabonye nuko bagiye kureba umukino wahuje ekipe ya Mozambique n'u Rwanda ubona ko uru rugendo tandukanye n'urugendo ubwo bita ngo ni walking visit ahubwo harimo n'akantu ko kurelaxa bameze nk'aba buddies ku buryo urebye ko umwe avuye mu France ejo bundi undi agahita ajya mu Rwanda hari ibintu yenda tutazi cyangwa se wadufasha nawe ariko biragaragara ko harimo ntabwo nabyita urukundo rudasanzwe ntabwo twamenya impamvu ariko hari ibintu tutigeze tubona twabonye muri uru rugendo rwa Macron mu Rwanda wowe analyse zawe assessment ya kuri ya rugendo ibyagaragaye wabibonye ute Ngombwa Benon ijambo ni ryawe
urakoze Jean Paul uru ya rugendo mu byukuri njyewe rwa rushimishije kuko kuba habaho inzangano hagati y'u Rwanda abanyarwanda n'igihugu cy'u Faransa ntabwo ari ibintu byo kwishimirwa buri muntu wese yakwishimira ko u Rwanda rugirana umubano mwiza n'u Faransa ko bifitiye inyungu abaturage iterambere ry'igihugu tuzi ko muri iki gihe cyo ubutegetsi bwa Kagame bwagiranye ibibazo n'Ubufaransa habayemo kwangirika k'umubano ndetse biza guhitana inzu ya Centre Culturel Franco-Rwande iyo nzu irasenywa ibyo rero burya ntabwo binagira ingaruka ku Faransa yenda ngo babusenye inzu n'iki ariko hari abanyarwanda bamwe na bamwe
ese barayisenye bayishyira hasi cyangwa nuko bayifunze ko ndibuka ko gihe nigeze no kuyijyamo rimwe sinzi umunyarwanda ari wahacurangiye cyangwa se umurundi barayisenye cyangwa barayisenye
yarasenywe yego yarasenywe yes yarasenywe hari abo umujinya w'umurandura nzuzi udasanzwe utabaho
yabiteye ubwoba ndibuka ko ibyo ni ibintu biciye burundu mu gihugu kandi ari ibintu bya education abandi biyo bajye baharanira no kwiga bahagarana no kwiga kwiminga indimi nyinshi ariko ubwo nagira mvuge kuri iyo point y'umurandura nzuze umunyeshuri w'umwana utazi indi system bagahita bahagarika umunsi umwe gusa ngo bafunze Rosa Kabuye ngo none ngo igifaransa kiracitse mu Rwanda
ni ingorane buri rero noneho tugiye kubyo urwo ruzinduko nyine ubwo ni ibintu muri rusange umuntu yakabaye yishimira kuko umubano w'ibihugu ni ingenzi cyane mu iterambere ry'igihugu icyo ari cyo cyose icyo navuga I can give congratulations to Macron kuko Macron arimo arasettingira igihugu cye Ubufaransa arabushakira umubano mu karere kwemera ibyaha cyo kuba kugira responsibility no gatemera criminalite y'igihugu cye kuba cyaragize ibyaha biri kurimino ahubwo bakemera responsibility z'uko batagize icyo bakora ndetse batarwanyije na leta iriho ngo bayibwire bati ibyo ukora ntabwo ari byo Ndumva arimo arategurira igihugu cye kandi we koko ari mu nyungu z'igihugu cye kuko we ni perezida uyu munsi ariko mu bihe bikeya biri imbere azabava no ku buyobozi ndumva muri 2022 ngiye ngo bafite n'amatora umwaka utaha ubwo rero we nyine ari mu nyungu z'igihugu ntabwo yiyitiranya n'igihugu ikibazo gihita kizira ahantu hamwe gusa kizira mu kuba ibi Kagame w'ibyarimo biriya abikoresha nka propaganda iyo ugiye gukurikira ibiganiro byose byacagaho kuri za televiziyo z'u Rwanda mu binyamakuru ni propaganda ugasanga bashaka kugaragaza ati babonye ko kugira ngo yenda Ubufaransa bugire access muri Afurika bagomba guca mu buyobozi bwiza bwa Kagame no kuvuga ngo hano hari system ebyiri zahuye zidahuye za system ebyiri zahuye Kigali ariko mu by'ukuri zidahuje imiyoborere n'imitekerereze umuyobozi umwe arimo arakorera igihugu cye agishakira umubano kandi azi ko atitiranye n'igihugu atavuga ati Macron nkoze ibitangaza nkoze agashya ahubwo arakora ibyo yumva bifitiye igihugu cye akamaro ariko hakaba hari undi uvuga ngo noneho ndakanga abanyarwanda ko dore n'abafaransa nabazanye ubu noneho ubufaransa dore buranshyigikiye ubwo rero noneho rwose abanyarwanda bagomba kunyumva kuko ndashyigikiwe n'ubufaransa butanyumvaga dore buranyumva ariko icya mbere ijambo rya Macron very clear cyane kuko yavuze ati iryo jambo ryo kuvuga ngo ijoro ribaruwa riraye icya mbere yasabye ibyo abarundi bita ikigongwe yasabye imbabazi abakorewe jenoside kuko aribo bagomba kubumva ibyabaye bakabana mubabarira bababarira batara batabaye ibyo rero bikaba we mu by'ukuri iryo jambo rigaragaza ko nta hantu bihuriye no kuba yenda ari propaganda zo kuba leta yavuga ngo noneho dore nitwe Ufaransa buziyeho mu by'ukuri ni ibintu biteye ipfunwe koko igihugu cyose cyakabaye kigira nk'Ubufaransa ni ukuba honest bukavuga buti twakabaye dufite ibyo twakoze twakabaye ariko ntabwo twabikoze ibyo yakoze nibyo ni byiza gusa aho n'izo nkunga bavuze yataze zigera kuri miliyoni 500 z'amayero ni ibintu byiza umuntu yakwishimira ariko ikibazo kigaruka ku nyungu nizihe nyungu umuturage wo hasi umuturage rubanda rusanzwe azagira muri uyu mubano Kagame ni umuntu wibwira ko ari umuntu w'umunyamayeri akavuga ati ubwo ari akihisha akikinga mu cyiza akavuga ati jenoside yababaje abanyarwanda ibyago byatubayeho akabyikingamo noneho akavuga agashaka ku isi yose ku mavi noneho we akacishaho imigambi ye mibi yo gukomeza guhemukira abanyarwanda no gukomeza kugundira ubutegetsi kufunga freedom of speech freedom of expression we agakomeza kwitiranya n'u Rwanda hariya rwose akabigitangaza akagira ati ariko namugira inama yuko ibyo bintu ataranakwiriye no kuba bitekereza atyo kuko ubushize nibwo wigeze gushyiraho ka audio kavuga ukuntu yasekaga ba perezida bamwe bananirwa gukemura ibibazo mu bihugu byabo ariko bakazakitegereza igihe bizananiranira bakajya mu Bufaransa mu round table kugira ngo bijye kubiganirwaho nawe rero icyo namubwira ni uko uruzinduko rwa Macron ntabwo rufite ikintu na kimwe rukemura ku bibazo biri internal issues ziri mu gihugu z'imiyoborere abantu bakandamizwa ibibazo by'abantu bamburwa ibyabo kangondo abantu bicwa ntibagire kirengera ntibabone ubutabera ntacyo uruzinduko ruhinduraho mu by'ukuri niba yifurizaga u Rwanda amahoro yarakombye kuba hangana n'ibibazo
by'abanyarwanda bimureba aho kugira ngo yumve ko hari isura nshya Macron aje guhindura ku butegetsi bwe none abanyarwanda bakabagona ukundi kuko ntabwo ntacyo bihindura icya mbere abanyarwanda uranareba ukareba abanyamakuru ba mu Rwanda ukareba ibyo binyamakuru byandika amateleviziyo kumvugiza agahinda icya mbere k'umuturage amakuru ahabwa n'abantu bitwa ko ari abanyamakuru bakabaye basobanukiwe kumva ko bamubwira gusa ngo uru ruzinduko ruragaragaza ubushobozi bwa nyakubahwa perezida imiyoborere ye ariko mu bitera ipfunwe leta y'Ubufaransa ubu harimo no kuba barashyigikiye cyane leta ya Habyarimana turabizi ko niyo ndege iburanwaho yo Habyarimana yapfiriyemo igurwa ryayo ni donation z'Ubufaransa Village Urugwiro aho Kagame akorera ni donation z'Ubufaransa zubatswe na Francophonie hajya kuba inama ya Francophonie ku gihe cya Habyarimana ubwo rero yenda hari rero ubwo na Habyarimana we yaribwiraga ati dore Faransa buri hano burashyigikiye ubwo abanyarwanda batakamba bari mu mahanga bari mu buhungiro icyo gihe Habyarimana yumvaga ntacyo bimubwiye kuko yumva ashyigikiwe n'Ubufaransa iryo kosa rero ubona yuko na Kagame akunda kurijyaho cyane akumva ko niba afite support y'igihugu runaka cy'amahanga hari icyo bimumarira mu kuba yahuma abanyarwanda amaso agakomeza kubahohotera noneho yenda bakamutinya kubera ko bibwira ko hari igihugu kimushyigikiye ariko ntabwo ari byo kuko turabibona ko n'Ubufaransa buricuza uko byagenze kandi aya makosa ntabwo nibwira ko bwayasubiramo nk'uko bwayakoze yes n'ubu ngubu nemeza ko hari ayo bugikora kuko kuba nk'ubu bwakabaye yenda mu gihe bagiye nka kuriya bamubaza nko ku bijyanye na human rights bya Kizito n'ibiki byose ariko nanone icyo nshaka gusubiraho kuri ibyo ni uko izo si n'inshingano cyane z'Abafaransa n'ubundi bwose kuba bababwira gusaba imbabazi ngo ko kuki batabujije leta ya Habyarimana ntabwo ari inshingano z'igihugu kindi icyo ari cyo cyose kuza kukubwira uko wakagombye gufata neza abaturage bawe rero niba wowe binakunaniye abanyarwanda ntabwo bakwiye kuba baburana ngo babaze ngo kuki Ubufaransa butabajije Kagame iby'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntabwo ari inshingano zabo ni inshingano zacu nk'abanyarwanda guharanira uburenganzira bwacu tukabwira Kagame ko ibikorwa ibyo akora tutabyemera tukamurwanya mu buryo bwose bushoboka kugeza igihe tubonye uburenganzira bwacu naho kwicara aha abantu bakavuga ngo kuki Ubufaransa butabajije ibi Abafaransa babaje hariya bafite inyungu zabo bakeneye bakaziharanira z'Abafaransa muri rusange izo nizo zibaraje ku ijoro si Macron wenyine ba Bill Clinton baraje ibyo bavuga kuri jenoside ba George W. Bush baraje bagira ibyo bavuga ibyo nta n'igishya bitubwira ntabwo bitwemeza uyu munsi ko jenoside noneho yabaye twe dusanzwe tubizi kuko ari natwe yakorewe ntacyo rero ibyo bihinduraho ahubwo ni ikigaragaza ko nyine ya magambo Kagame ajya akunda kuvuga ngo abantu baratwanga Ubufaransa buratwanga bwacya mu gitondo atabagande baratwanga ubwo mbere bwari Ubufaransa ubu ni Uganda ejo bibare bandi we akomeza kubeshya Abanyarwanda kubera ko wenda hari inyungu ze ku giti cye ziba zananiranye gucaho kugira ngo azibone muri ibyo bihugu noneho agahita abwira Abanyarwanda ko ibyo bihugu bitwanga uburyo bongera bakaba inshuti z'u Rwanda nabyo ni Kagame ugenda akajya mu gitanda akamenya uko abigenje noneho we inyungu ze yamara kuzibona akaza noneho akabwira Abanyarwanda ati baba Abafaransa ariko noneho ni inshuti zacu ni inshuti z'u Rwanda noneho nibyaha batakaga byose rwose bakabyibagirwa ibyo rero ubufaransa bwo burabikore buri mu nyungu zabwo ariko Kagame w'ikibabaje ari mu nyungu ze nk'umuntu ibikorwa byose nta nyungu bifitiye umuturage rubanda rugufi nibyo twavugaga nko kuba yaragize uwo mushinyaga senya centre critique franco rwande agakuraho igifaransa ariko ubu tuzi ko nahoze ndeba hari abarimu bo igisha igifaransa ubwo boherejwe mu bufaransa mu francophonie barimo kugerageza kwigisha igifaransa ariko cyarazahaye cyaradindiye kandi ubundi koko n'ururimi rufitiye abanyarwanda kamaro no kuba birenge ni ibintu byiza cyane bifasha umuntu aho agenda hose ariko tuzi ko ibyo bintu byo guhora bahinduranya uyu munsi bigisha icyongereza ejo bigisha icyo igifaransa ejo ngo bashwanye igifaransa bakagikuraho ibintu bya politike ntabwo bikwiye kuba byitiranywa na sisitemu ya education ariko nicyo kibazo kiri hariya ibintu ni ukubyitiranya bakabivangavanga ku buryo usanga uburezi bwo mu Rwanda niho iyo bikurikiranye neza nahoze nkurikirana abanyeshuri biga mu Rwanda umuvugisha mu cyongereza akavuga ati nize muri francophone kuko icyongereza ntakenze wamuvugisha muri mu gifaransa ati ariko se ntuzi ko twe twiga muri anglophone ati nta gifaransa nzi aga gucengeraho nta gifaransa bazi nta cyongereza bazi ugasanga umuntu yarangiza kaminuza nta rurimi na rumwe rw'amahanga ashobora kuvuga ari ikinyarwanda gusa ikinyarwanda ntabwo mvuga ko ari kibi ariko izo ndimi nizo ashobora gukoresha yenda yagiye mu mahanga ariko ugasanga abanyarwanda baburiyemo hagati aho ngaho nta cyongereza bazi nta gifaransa bazi kubera politiki mbi yagiye ikinjira no mu burezi abana b'u Rwanda bakaburiramo hagati rero ni ingorane zikomeye Jean Paul Macron we ari ku nyungu z'igihugu cye ejo n'ejo bundi abizi ko azaba atakiri umuyobozi ariko yenda akaba afite ahasize yagejeje igihugu cye mu miganire n'abanyarwanda ariko birababaje Kagame we abashaka kubikoresha muri propaganda ye ku giti cye gukanga abanyarwanda mu iterabwoba n'iki so naho abanyarwanda rero kugira ngo bahaguruke dore ko noneho banabibona ko ubufaransa nk'ubufaransa nta rwango bufitiye abanyarwanda nizere ko abanyarwanda noneho icyo kinyoma nta n'uwakongera no kukibabeshya ibyaha byabayeho byo kuba ntacyo bakoze kuri Habyarimana n'ubu ngubu ni nk'uko bikibaho ntacyo barimo kuvuga ku buhemu bwa Kagame nk'uko nabisobanuye izo si n'inshingano zabo ibyaha bya jenoside twagombye kuba kwigaya twe nk'abanyarwanda kuba byarabayeho tukaba twarafashe imihoro tugasubiranamo abantu bagatema abandi abaheza nguni b'abahutu bagatema abatutsi ibyo ni abanyarwanda bakabaye bafite iryo pfunwe bikatubabaza noneho tugafata n'umwanzuro yuko bitazasubira naho icyo ibyo byenda ku bijyanye n'intuza na double genocide icyo yanabivuzeho ibyo ni ibisanzwe nicyo navuze nta gishashya avuga kitari mu by'ukuri mu by'abanyarwanda dusanzwe tuzi habaye jenoside y'abatutsi yateguwe irakorwa turabizi uko leta yari iriho yagiye ikitirira abahutu igakora ibyaha bibi biremereye igakoresha yewe na rubanda rugufi ikabakoresha mu gutema bagenzi babo ariko tunazi ko habaye abantu bikinze by'abarundi bita kwikinga mu cyiza bagakora ibyaha yenda umuntu yakwita iby'intambara kwica abanyarwanda baba abahutu baba n'abatwa yewe baba n'abatutsi ubwo ndavuga ubutegetsi bwa Kagame cyo kubyita jenoside abantu bazabivugaho ariko ubutegetsi bwa Kagame ntabwo butagetinga ubwoko bumwe bw'abahutu cyangwa ubw'abatutsi cyangwa ubw'abatwa ubangamiye wese guhera muri 1990 ubangamiye inyungu za Kagame wese aricwa regardless ubwoko bwe regardless aho yaba aturuka regardless uwo ari we so ibya Kagame rero bya nyine koko hakenewe ubutabera hakenewe abantu kurenganurwa abantu bagiriwe ubwicanyi n'imiyobore mibi ya Kagame na gahunda ze afite nk'umuntu ubwo rero ni ibintu byose bigaruka mu Banyarwanda bakwiye kuba bicara nyine izinga ibibazo byose biza bya double genocide n'ibyo byose biterwa no kuba Kagame yarafunze mu gihugu kugira ngo Abanyarwanda batatire bavuga ibyabaye bavuge genocide uko yabaye bavuge ibyayikurikiye bavuge ibyaha byakozwe byose bigenda biganirwaho niyo mpamvu rero ahantu hatabaye kuganira nyine haba ibintu bindi bigenda bizamukiramo n'iki byose ariko naho Abanyarwanda kugira ngo barwanye kugira ngo habeho space yaho Abanyarwanda bicara bakaganira ku mateka yabo mu bwisanzure buri wese avuga icyo atekereza noneho amateka akandikwa mu buryo busobanutse kandi Abanyarwanda bagizemo uruhare bitari ku nyungu z'umunyagitugu umwe ngo bimuheze ku butetsi bwo nk'ubu tuzi ko Kagame yafashe hostage ikintu cya genocide ku buryo yayambuye n'abayikorewe uwayikorewe abwirwa uko ayivuga akabwirwa uko ayibisobanura akabanza gusobanura uko abitekereza ubwo agahabwa uburenganzira bwo kubivuga icyo ni ikintu kibi ku Rwanda ugomba u Rwanda n'ibyago byarugwiririye n'ejo hazaza harwo hagomba kuva mu maboko y'umuntu Kagame bikajya mu maboko y'Abanyarwanda noneho bagafatanyiriza hamwe kugira ngo bubake ejo hazaza h'u Rwanda rubereye buri munyarwanda wese urakoze Jean Paul.
Hari ikintu wavuze gikomeye nubwo atari kimwe gusa aho wavugaga kuri ku bijyanye na n'ukuntu abantu bakorewe ibyaha abari bo asaba imbabazi uranavuga uti Kagame yiyitiranya n'igihugu ni ibintu byagaragaye kenshi ubwo Kagame agenda avuga ko we yazanye ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda kuko yafunguye abantu barezwe ibyaha by'ubuterahamwe bakajya hanze ubundi abandi ngo akabaturanisha mu mazu amwe ngo akavuga ko u Rwanda rwakemuye ikibazo cyo ubumwe n'ubwiyunge cyangwa amahari. Ibi bintu mu byo Macron yavuze wumvise ko hari itandukano ry'abantu babiri koko ubwo ni commentaire ku byo rwavuze abantu babiri umwe azi inshingano z'umukuru w'igihugu naho ububasha bwe bugarukira ndibuka bamubaza bati ese kuri Agata Agata urabona u Rwanda ruramushaka afite mandat d'arrêt international ari mu Bufaransa arababwira ati si position yanjye ntabwo ari jyewe sindi muri position ubwo icyo mvuga ku bintu biri muri justice mu butabera Benon urabizi ko ubu hari urubanza rukomeye mu Rwanda rwa Rusesabagina Kagame ahantu hose iyo abonye okazio nta kindi kintu avuga barabimubaza akavuga ntagira utangira bavuga ibyo mu butabera ntazaho ibintu bigarukira uribaza ko hari ikintu ashobora kwigira kuri uyu mugabo nibura akavuga ati nubwo uri perezida ndetse kabone nubwo cyabare igihugu nk'Ubufaransa gikomeye kurusha u Rwanda nibura ushobora kwiga ukamenya ko kuba perezida bidasobanuye yuko ari wowe igihugu nk'uko warumaze kubivuga uratekereza ko nkabiri hari ikisomo yabivanyemo cyangwa nibaje nyine azakomeza kuba baje yivugira ibyo ashaka
urakoze example yego urakoze nta soma ashobora gukuramo kuko ntabwo ari bwo bwa mbere abibonye iyo abonye Bill Clinton aza akavuga ati rwose twarahemutse twahemukiye u Rwanda iryo ryakaba ari isomo rimwereka ko gusaba imbabazi mu by'ukuri atari ubugwari atari n'intege nke babushi bose baraje basaba imbabazi Ban Ki-moon yaraje aravuga ati twakagombye kuba hari icyo twakoze ariko iyo abantu barimo gusaba imbabazi Abanyarwanda Kagame afite ukuntu yiyitiranye n'aho barimo kuzimusaba we as a person noneho akagira ikibazo cyo kuzamura intuga kumva noneho akavuga ati noneho ubwo bemeye ni nuko hari icyo bagomba gukora ibi nabikoresha mu kugira ngo ntibagire icyo bambaza ntibagire icyo imiyoborere yanjye ubwo ni ukubabwira se kuko nta n'icyo mwakoze cyagihugu kandi murashaka gukora icyo nta somo na rimwe abikuramo ukiyusa ngo ndakubwira iyo usa ngo Kagame nize isomo rya iryo ryose mu byabaye ubutegetsi bwamubanjirije na nyuma yaha akareba uburyo abantu bafatanyije na Habyarimana bamwigurukije kuko mu by'ukuri yakabaye areba Ubufaransa bwari inshuti yakadasohoka umwana wakadasohoka na Habyarimana uyu munsi buza bukaba mu Rwanda yewe bukamaganira kuri ibyo bwafatanyijemo na Habyarimana yakaba yabona ko nta garanti yo kuvuga ngo noneho baje hano Macron yaje hano Bill Clinton yaje hano noneho reka nikore ibyo ushaka mu Rwanda. Ibi bintu ejo tuzagira abantu benshi bigeze kuza ku butegetsi bwa Kagame, tuzagira abantu benshi nk'abo bitandukanye nawe ndetse basabe n'imbabazi zo kuba barigeze guhagarara kuri podium nawe. Ibyo rero ni ibintu ubundi nk'umuntu wakabaye yarabonye ibyabaye yakabaye abimenya akitandukanye n'u Rwanda, akitandukanye no kwibwira ko abantu kuza gusaba Abanyarwanda imbabazi babazisaba we kuko nta n'icyo bazimusabaho, ntacyo bamutinyaho, nta gihugu cy'Uburayi yatera, yewe n'ibyo muri Afurika nta na kimwe kishobore kuba yanatera. Ni conscious yabo, ikindi ni ku nyungu z'ibihugu byabo no ku baturage babo. Bakavuga ati reka abaturage bacu bikore ubucuruzi, bikore imishinga yabo, bikore ibiki, ariko noneho kuba atabireba ngatekereze avuga ati uru Rwanda rwarababaye ahantu rwaturutse ni habi cyane, rwahuye n'ibyago bikomeye, abayobozi babayeho bayoboye nabi bazana amacakubiri mu Banyarwanda. Jyewe rero noneho reka nkore ibitandukanye, uyu mugayo wabaye kubambanjije utazambaho akaba yashyiraho imiyoborere myiza y'uburyo abantu basimbura. Dore buriya Nyerere mwarimu Julius Nyerere yigeze yarayoboye agejeje igihe avuga ko ashaka kuva mu buyobozi, avuga ko ashaka kuva mu buyobozi yewe ari Museveni aravuga ati rwose buretse turashaka gukora East Africa Community tukagira federation kandi niwe wari ubirimo neza uradusigahe undavuga ati oya ntago federation ya East Africa nayisanze hano nzanayihasiga ibihugu byaho, niba aribyo byenyine rero wari kuyigira federation ubwo ntabwo ndumva nta abandi musigaye muzabirangiza, ariko nge ntabwo mfite izo mbaraga zo kuba nawe. Ariko no mu Batanzania abantu bo muri cyama cya Mapinduzi bagerageza kumubwira ati rwose wigenda kuko ntago babonaga umuyobozi wamusimbura. Ariko yarebye kure aravuga ati umunsi nzavaho abayobozi benshi bazaboneka, aravuga ati ntibishoboka. Ubwa mbere baje kugerageza baramwandira, ariko avuye aravuga ati now no negotiation I have to go, avaho aragenda. Ariko ahavuye niho ba Hassan Mwinyi niho ba Mukapa bose bahagurukiye, abanyapolitiki barahaguruka kuko shadow yari bari hejuru ivuyeho. Iyo ugiye ukareba mu Rwanda rero ubu ngubu urareba ugasanga nta muntu n'umwe wiyemerera ko afite korite zo kuba yayobora u Rwanda. Buri muntu wese n'abo biyita abanyapolitiki iyo aje kuri televiziyo cyangwa aje gukora iki nta kintu na kimwe ashobora kuvuga cy'igitekerezo cye usanga avuga ngo nk'uko perezida wa repubulika yabivuze. Izo ni ingaruka mbi mu by'ukuri zibangamira igihugu. Iyo umaze gushadowinga igihugu cyose ukacyumvisha ko abantu bose bagomba kuvuga wowe, bagomba kuririmba wowe, gutekereza igitekerezo cye, nta innovation mu mitekerereze, abantu bose bagomba kumenya umurongo wawe, akaba ariwo bagenderaho, akaba ariwo bavuga, akaba ariwo baririmba, wavuga uti twicuyu batubona ubundi natwe twarabibonye aho Kizito yapfaga bakavuga ati Kizito n'ubuzito bwe, sinzi ubuzito ubwo ari bwo. Uwabaza nk'umuntu wabivuze akamubaza ati ijambo ubuzito risobanura iki, sinzi ko yarisobanura. Ariko ibyo biterwa n'imiyoborere y'umuntu uje akigira ikinani agasubira nka muri ya mikorere nka w'ibitango ni ikinani cyane abagome n'abagambanyi. Mu by'ukuri ibyo bintu agomba kuba areba ko bifite ingaruka mbi ku gihugu. Amasomo rero atigiye muri jenoside yabaye mu Rwanda, amasomo atigiye mu ihirima ry'ubutegetsi bwa Habyarimana witaga ikinani, amasomo atigira mu kubona abantu bari bamushyigikiye baza bagasaba imbabazi yuko bashyigikiye Habyarimana akaba atabireba ko n'uyu munsi kuba ari mu buyobozi ejo hazaza abantu benshi bazitandukanya nawe akabipfumwe ku muryango we ku bana be ku mugore no ku bamukomoko no kubigeze kumuvugisha no kubigeze kumenyana nawe ibyo bintu kuba atabireba ahubwo akajyaho agakomeza kuganisha u Rwanda mu kaga ni ikibazo gikomeye nta somo na rimwe Kagame ashobora kwigamo ahubwo nyine n'abanyarwanda kugira ngo barebe babyibye bafite kuba Ubufaransa uyu munsi buza makoraza mu Rwanda ntacyo bisobanuye kuri Kagame as an individual kuko baranaje no kugira cya Habyarimana ariko barasabira imbabazi n'igihe kizaza n'undi bashaka imbabazi ubu icyo baharanira ni inyungu zabo kandi nibyakubaza bazibona mu kureka Kagame ko nabivuze yasinze ubutegetsi bakamureka agakomeza mu isindwe rye ariko bo inyungu zabo bakazibona ariko abanyarwanda bo ni ahabo kugira ngo bahaguruke bakangure Kagame ave mu isindwe arimo no mu bitotsi arimo arota by'ubutegetsi bakagarura abanyarwanda bakisubiza ubushobozi bakisubiza igihugu bakagiteza imbere kidashingiye ku muntu hatari impungenge ngo ejo Kagame nagenda bizagenda bite ni n'inshingano z'abanyarwanda kugira ngo bagire igihugu kituwakiye ku muntu uwo ari we wese uretse na Kagame cyubakiye ku banyarwanda hatari impungenge ngo umuntu runaka naba adahari bizagenda bite cyane ko Kagame we sino kuvuga ngo nagenda bizagenda bite n'ubu mu gihe ahari tuzi ko ari ibibazo byinshi bihari abantu bapfa ibintu abantu bavuga ibyabo ubucamanza bwananira ntibukora washingira nko ku byo twavugaga bya bamuhire bayibingira reba igihe bafatiwe ngo bari mu bibazo bya covid nta rubanza nta rukiko na rumwe twiriye tubona bajyamo uretse ko ibintu bya covid n'ubundi nta rukiko bikwiye kuba bijyamo kuko biriya ni amabwiriza umuntu iyo anyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda cyangwa se iki ni ukumusubiza mu nzira akamugira inama ariko bo arafata agafunga jenerali bigaceceka bikarangira iyo ubwo aho bazamusabira imbabazi tuzongera kubabona baje yenda kuri televiziyo bavuga ubutwari bwe abantu nyarwanda bazongera kubabona yenda nkayigira kongera kumubona ntuzamenya igihe yafunguriwe ntuzamenya uko byamugendekeye bizajya agiye asabye imbabazi mu bwihisho kongera kumubona ni ukumubona aza kuvuga ubutwari bwa Kagame n'uburyo yakije u Rwanda yatahaba ibintu biba byaracitse ibyo rero gukomeza kwifata akimanika hejuru hariya ntagira amasomo yiga ni ingorane zikomeye nyine zihamagarira abanyarwanda it's a wake up call for every Rwandan to stand up and fight for his rights but for the future of the country also urakoze ijambo abanyarwanda rwose bagomba kwabirira ko ari ibyago bikomeye nta munyarwanda ukwiye kuba yigira ntibindeba iyo reba ibindi bihugu mu by'ukuri bibabajwe n'ibyo abanyarwanda twaciyemo bibabajwe n'akaga twahuye nako birasaba imbabazi birajya bite ariko Kagame we arabikoresha muri propaganda ze arakoresha ibyago twahuye nabyo muri propaganda ze zo kugundira ubutegetsi ntahacu rero ntabwo twabitega ku Bufaransa ntitwabitega ku Banyamerika ntitwabitega ku bandi abantu abari bo bose ntahacu kugira ngo tumukangure ave muri ibyo bitotsi arimo muri ubwo businzi bw'ubutegetsi yasinze u Rwanda rusubire mu maboko y'abenerwo bakoze Jean Paul
bakoze cyane ni komantere ngufi gusa ku bintu wari uvuze ivuga uti yenda reka mpere kubyaye ibingira na muhire amakuru tutaraverifiya nko mu byumweru biri bishize nabonye amakuru yuko batazakurikiranwa ubwo ni ukuvuga nyine ngo ikizakurikirana ibiriya byo kujya gusaba imbabazi bakandika inzandiko bakavuga ukuntu bateshutse kuri leadership n'ibindi ariko amakuru mfite ni uko bashobora kutazajya mu rukiko nubwo nyine ari amabwiriza ndetse no kuba badashobora kujya n'imbere ubundi ntabwo mbyumva n'ukuntu ni indisipuline ubwo urabizi nawe uko babigira biriya bintu bita ko ari indisipuline bakabayimiriye nko kuri ya rwego basigaye yenda bakazabareka ku bindi warushekeje uvuga uti Kagame nko kuvuga ngo adahari byagenda bite Kagame adahari ahubwo ibintu niho byagenda neza we ntubwo ari no kuvuga ngo hari nundi wa umuntu wese wavuga ati yende wa musimbura yakora nkawe twaba dufite ibyago n'ukuvuga nubwo yabatica abantu uko abica ariko Kagame ubwe nge nahoze mbivuga kuva kera ko ashobora kuba ari umusirikare gusa yendi yaguma muri iyo leadership ya gisirikare ibi byose nta nubwo tuba tunabivuga ntituba tunamuze ntituba tuna nawe ntabwo aba yari expose yarakoze skandale nkizo yakoze ariko aho yagiye kushaka ubuprezida kandi nawe ubwe yarabyemerera ati ngiye nabaye perezida par accident ariko abwe ku rundi ruhande ngo bashaka kwerekana ko byamugwiriye kubera ko nta kundi yagomba kurisikiringa igihugu ariko ubundi abahandi natwe twemera ko ari by accident kuko nta karite nta bindi bintu byose afite bigaragaza ko kwiye ku mukuru w'igihugu wavuze ku bintu by'ukuntu babwira abantu kanaka ati Kizito twamwishe bati n'ubu yaratinze ati n'ubuzito bwe nibyo no mu cyongereza habavuga bati ni ba bantu ba nyakugira na nyakugira imana nyakugira inama bavuga bati jump noneho ngo hatamaze ati kuki nsimbuka turambwira gusimbuka kubera iki atahubwo akavuga ati how high urashaka kongarukira hehe nsimbuke ku burebure cyangwa se ahareshya hati ibyo ni umuco mubi cyane ku banyarwanda batabaza batagira uburenganzira bwabo ibyo bababwiye byose bakumva bagomba gukomplayinga nyine n'igihe bikora mu nyungu zitari zabo Kagame yarabitweretse wabisobanuye neza cyane ko biriya bintu byo akurikiye ni enterprise a pursuing nibyo akurikiye n'ibyo ku giti cye niwe Rwanda inyungu ze nizo z'u Rwanda abandi ni nabagererwa nagira ngo tutarava kuri ibi bintu bya Kagame hari mu minsi yashize aherutse kuvuga ati mapping report nivuzeho bwa nyuma ubwo ndashiftinze mbaye mvuye ku rugendo rwa Macron ati nivuzeho bwa nyuma sinzongera kwivuga terekanye nivugeho bwa nyuma ariko avuga ko muri uko kwivugaho bwa nyuma uretse ko ari ukubeshya azongera bivuge niyo bigeze ari wenyine ku giti cyarabivuga cyangwa bakamuturumbura akabivuga ariko ati impamvu ati nta butabera bwaboneka ngo nta butabonera bwaboneka muri iyo discours ne interview yavuze ati harimo ati bariya abantu bitwa ko ari aba expert baoni avuga ko nyine ari kimwe mu byatuma ngo atari ubutabera nyabwo kandi navugaga nti uyu mugabo koko ashobora kuba ibyo avuga mu mutwe we koko atazi sisteme zindi ko zikora ahindi akareba ibyo mu Rwanda bikagarukira aho ngaho ariko n'iyi modoka yakoze impanuka ari impanuka yangije byinshi reka tuvuge ko ari feri y'imodoka yananiwe nako habaye impanuka umushoferi akavuga ati feri yanze gufata genda bamurega bakamurega uburangare intambara zikabaho mu rukiko bikemurwa n'aba expert bakavuga bati ubusanzwe iyi modoka ntishobora gukora impanuka muri circonstance hatabaye uburangare kugira ngo icyo kintu kigaragare niho bazana uwo mu expert akavuga ibyo yize akavuga impamvu atekereza yuko iyo mpanuka yatejwe na malfunction n'imikorere yenda mibi ya feri cyangwa se ko hari uburangare icyo gihe yaba harimo ababurana babiri hagira ngo umwe nyine abe exonere mu ba expert baroni rero ni ukuvuga ngo umuturage arakubwira ati dore jyewe ibyambayeho bantu baraje baduteramo amabombe ahandi baradufata se badukingirana hanaha ibwo n'ubuhamya bw'umuvictime ariko les experts n'abareba bakavuga bati reka turebe mugungu uko byagenze tujye kamanyura uko byagenze tujye tingitingitire uko byagenze turebe ahanaha noneho dukore analize dukore raporo tudokumente ibi n'ibi kuko umuturage wasanze ibuvira si uzasanga muri rucuro si uzasanga rumangabo si uzasanga iyo za uvira n'ahandi noneho aba expert bagakoresha izo interview bakagira ibyo bashyira ahagaragara barangiza ubwo ibisigaye nyine bagakora raporo zabo ibisigaye bikazakorwa n'abandi Kagame waravuga ati ibyo ntabwo bizakunda mu gihe bagikoresha raporo z'abayikipe. Sinzi abandi banashaka bazakoresha raporo. Kuko iyi ni investigation zakozwe, abandi bose babiha credibility uretse we. Sinzi niba ari uko ariko aregwa, ibyende yavuga ibindi akavuga ati harimo bias, baranyenga kubera impamvu runaka, genda kuko nta turaso nshyira ku mubiri. Ariko ntabwo yajya kuvuga gusa ngo nta gihe ubutabera buzaboneka mu gihe ibintu birimo ba expert. Mu byo yavuze harimo byinshi, ariko icyo ni cyo kintu ngewe cyanyebeye icyo yashaka kuvuga. Abisubiramo ndetse kabiri nkurikije uko igitangazamakuru ryabyanditse. Iriya ariya magambo ntagiye no muri ibyo byinshi bishamikiyeho Benon bira byo kuvuga ngo ntabwo azongera kubivuga. Impamvu yumva ibintu bimureba, yaradiployinze muri Congo, ingabo ze zaragiye muri Congo, kuki avuga ngo ntazongera kubivuga? Yavuze ati nzajya mbivuga ndefande ingabo zanjye yenda, cyangwa se avuga ibindi byavuga ati harimo bias ni nk'uko yari yabikoze. Kuki yumva yarisije itari komfortable kuri we kwentertaininga cyangwa se kuganiraho Benon?
Urakoze cyane Jean Paul. Biriya ni bibazo bikomeye Kagame afite paranoia. Icya mbere, hari ibintu abanyarwanda baseka Ubufaransa ngo bwatinze kwemera amakosa yarwo y'uruhare rwabo bagize mu bintu byo mu Rwanda. Ariko reka nkubwire, kuri iyi si burya twese nta muntu wakwita umumarayika cyangwa agavuge ko nta kosa agira. Abantu bose yenda tuhere no mu miryango uko urugo rwubakwa n'imibanire y'abantu, abantu kugira ngo babane hagomba kubamo buri muntu wese agomba kumenya aho yakosheje, akanabisaba imbabazi, akaniyemeza kutazabisubiramo. Ari nacyo kintu civilized societies zirusha primitive societies. No kuvuga ngo abantu bawuninga mistakes zabo bakayisabira imbabazi, bakavuga ko batazanazisubiramo, bagafata ingamba zo batazasubiramo. Kagame niwe muntu wa mbere kuvana yabera ukurikiye discours ze, nta kintu na kimwe yari yadmitting avuge ngo I went wrong in this way. Aha hantu nahari nakoze nabi, abantu banamba bari. Nta hantu na hamwe muri this school ushobora kumva hari ikintu avuga ati iki kintu ndacyemera, ibintu byagenze nabi kandi ni amakosa yanjye. Umuhanda wubatswe nabi, nta byo wuninga ashaka kuba bishyiraho. Umuyobozi mubi, umuyobozi wagize runaka, ibintu byose ashaka umuntu abishyiraho. We ni marayika uri hariya udafite icyaha na kimwe, azi byose, akora neza byose, nta kosa agira, nta mbabazi asaba. Abantu bandi nibo bakora amakosa bamuhemukira, we asaba gukora ibyiza, ariko abandi nibo banyabyaha. Umuntu rero uteye utyo buriya ni akaga gakomeye u Rwanda rwagushije. Yavuga nti rwose niba hari n'icyaha abanyarwanda bakoreye Imana ikwiriye kubababarira, kuko mu bayobozi bose babayeho babi, uriya niwe muyobozi wa mbere mubi wabayeho, umuyobozi wumva nta cyaha agira, umuyobozi ukora icyaha agahemukira umuntu, yamara kukwicira akumva njye n'uwinire mu bwonko bwe, akumva aho ukwiye kuzwa musaba imbabazi nyuma y'uko akwiciye. Uwo muntu ubwonko bwe ni ubwonko bugoye burenze kwemera, udashobora kubona ukuntu usobanura ibintu biba bya Congo. Aravuga ngo ubwa mbere turabizi ko bavuze ngo absolutely nta byaha byabereye muri Eastern Congo, there was no crime at all. Ejo undi we yavuze ati abantu barapfuye, ati ibyo atari muri Congo barapfuye, ati no mu Rwanda barapfuye. Iryo ni ikosa rya mbere ryo kuvuga ngo muri Congo barapfuye no mu Rwanda barapfuye. Ibintu by'impfu abantu tugomba kumenya ko nta comparison igomba kubaho mu mpfu z'abantu. There's no comparison. Ntabwo uvuga ngo muri Congo abantu barapfuye no mu Rwanda barakubaza ibyo muri Congo, mapping report is what is at hand. Iyo barimo kuvuga ku by'u Rwanda bavuga genocide, bakavuga ku mpfu zindi, ntabwo ugomba kuvanga ibyo muri Kongo n'ibyo mu Rwanda aho utaje gushaka kudenyinga ukora ihakana negationisme yubwicanyi bwabaye ushaka kubukomperinga ngo haya barapfuye n'abantu barapfuye ntawo bihuriye bya Kongo bitandukanye n'ibyo Rwanda icyo ni icya mbere so akavuga ngo abantu barapfuye ngo ikibazo gihari cy'aba expert nuko experts mu buryo basobanura abapfuye n'icyabishe ni ukuvuga ngo ariyemerera ko abantu bapfuye ariko afite ikibazo cy'abavugwa kuba bishe abo bantu ariko abizi neza ko ntabwo it didn't come out of the blue kuvuga ngo Kagame kuba implicated kuba ubutegetsi bwe buri implicated mu bibazo byo muri ibyo byaha byo muri Congo biterwa n'uko yohereje ingabo zikaba ziriyo zikaba zabayeyo muri icyo gihe ibyaha byakorwaga icyo kintu rero nta buryo ya kwexpectinga ko an expert with a sober mind umuntu umushakashatsi wese ufite ubwonko buzima butekereza yakora ubushakashatsi mu byaha byabereye muri Congo hakaburamo akabura kureba ku ngabo zari ziriyo muri icyo gihe ibyo byaha byabaye yakabayisobanura mu bundi buryo agatanga ibisobanuro akavuga ati dore bose dore baravuga hano ariko dore uko byageze ariko ntavuge ngo ntabwo nemera ngo nibyo bavuga nta argument nimwe atanga nta rigima nimwe atanga ikontradictinga what the expert said na kitavuga gihinyuze ibyo aba expert bavuze ahubwo we ahubwo gusa bimubabaje akumva ndetse ripoti gisohoka aho kugira ngo agire ibisobanuro yisobanuraho adefending ingabo ze agira ati yasohotse ninze yateye ubwoba bw'uko ashobora kuba ingabo ze muri Sudani ziri mu butumwa bw'amahoro ariko ibyo byari n'iterabwoba kuko it's one of source of income for him niho hantu hamwe akura udufaranga niba abo basirikare baba bagiye bakatubanyaga utwo bakoreye ntibanatubone bakabonaho icyakabiri izindi zose andi mafaranga yose akayitwarira rero ibyo byari iterabwoba ariko afite ikibazo cyo kuba atajya yemera ikosa na rimwe yaba yarigeze akora mu mibereho ye icyo ni cyaha gikomeye rero kandi numva ko abanyarwanda kuko kuba bitandukanye nabyo nibwira ko iyo mapping report ntabwo ivuga ko abanyarwanda bagiye kwica abakongomani ivuga ko ubuyobozi bwa Kagame ivuga ko imyitwarire ye yagize uruhare muri ibyo byaha byabaye abanyarwanda bagomba kuba batihuza nabyo ko ndabizi ko iyo bigenze gutya bwira abanyarwanda ati nyamuneka muhaguruke ntimwemere ko tuba insina ngufi ngo batugerekeho ibintu byose ushatse baze batugerekeho ibyaha byo muri Congo ntabwo ibyo byaha biri hejuru y'abanyarwanda biri hejuru we nk'umuyobozi umutwe we akwiye kuba byisobanura agasobanura uko byagenze agasobanura uburyo nta ruhare bifitemo ariko guhagarara akavuga ngo nkemeranywa n'aba experi ibyo ni negationisme ntabwo yakabaye nenga umuntu uwo ari we wese upfobya jenoside kuko niwe muntu wa mbere utemera icyaha na kimwe bakamubaza ati se Kizito ibyo byagenze bite ati hari ababivuzeho bwa mbere bati ubwo niba mutemera ibyo bavuze ati ubwo nanjye ntacyo nabyongeraho ni umuyobozi w'igihugu baramubaje kugira ngo asobanure umuturage we yakagombye kubarengera uburyo yapfuye agatangira kuvuga ngo hari abandi babivuze ubwo we ntacyo yabyongeraho bivuga ngo ni umuntu mu by'ukuri yavuga uramureba ukibwira ukibaza uburyo ubwonko bwe butekereza uburyo bukora kumva birakurenze gusa nk'uko twabivuze ikintu kimwe gusa agomba kumenya ni uko burya kenshi ubutabera kenshi nta butabera bukunda kuboneka iyo nyiricyaha akiri mu buyobozi it's a layer ni ibintu bibaho gake cyane ku isi aho umuntu uri mu buyobozi ibyaha yakoze bigezwa imbere y'inkiko bikaburanishwa ndetse bigacibwa imanza ariko tuzi ko igihe time is a good teacher and a good judge. Igihe kiragera ugacibwa urubanza ukareba in the mirror, ukareba what you did, ukareba mu ndorerwamo, ukareba what ibyo wakoze, ukabikirwa imanza nkuko byagenze. So Kagame uyu munsi aravuga ati ibintu ntago bakwiye no kubona bivuga, kabona abantu baramwihorera nishekeye, ariko agomba kumenya ko igihe kiramutegereje, isi iramutegereje, aba ikiremwa muntu kiramutegereje kumuryoza ubuhema agira, akibwira ko isi ihumirije itareba, ariko rwose ku mugaragaro azabibona mu ndorerwamo ye, ntakareba uburyo yirwa avuga ngo bagata umugore wa Habyarimana avuga ati babafate bagire bate, abizi neza ko we ubwo yagejeje gukandagira mu Bufaransa ahubwo ariwe bafashe icyo gihe, kubera ko bari bafitanye umubano mwiza na Habyarimana, ariko uyu munsi akaba neza jujubya umugore wa Habyarimana akabura epfo na ruguru. Agomba kumenya ko urubi urwango abiba ibyo akora ubu igihe buriya isi gutiza igihe, Imana igutiza igihe, waba wemera Imana waba utanayemera, ariko igihe ugira igihe cyawe kibaho ukagitizwa, ukaba ugomba gukorera abantu waragijwe neza, icyo gihe iyo kitarashira nabi ntabwo ubona ingaruka bikugeraho, wewe wibwira ko uri hejuru y'ibindi binyabuzima cyangwa se y'isi yose, kubera ko igihe cyawe kiba kitararangira. Ariko umunota n'isogonda yawe iyo bigeze bikarangira, kubona ubuhemu wagize n'uburyo wananiwe gukoresha igihe wahawe mu kugira inyungu abantu wahawe kuyobora, ibyo bintu bikagira ingaruka kuri wowe, ku bantu bawe, no mu bantu bose bigeze kolaboratinga nawe mu byo wakoraga. Ibyo rero ni ibintu biteye ubwoba iyo wumva Kagame yigurutse akavuga ati sinzajya kubivugaho, sinzajya biriya ni ibintu abadikiteta bose bavuga, ariko the future will judge them harshly, and it's our response. Ni inshingano zacu kugira ngo twese duhaguruke twamaganiye umuco wo kugira ngo abe umuntu ntibindeba imvugo ye, kuko nk'iriya mvugo ubundi rwose yaba ngo ni umuntu muzima yakaba yasobanuye uburyo ingabo ze zitari implicated, nawe ubwe nta ruhare yabigizemo. Ariko iyo uvuga kuriya, biriya ni ibintu ahubwo bigaragaza uruhare rwe, kuko ikintu utagizemo uruhare ntiwanga ko kivugwaho, ntiwanga ko gikorwaho iperereza, ntiwanga ko banaguhamagaza ugira icyo ukivugaho, ahubwo wishimira kubayo ugasobanura ukabitangaho ibisobanuro. Biriya rero ni ugukomeza n'izamvugo ze, nta diplomasi nk'uko wabivugaga, ntabwo ari umuyobozi by nature, no mu gisirikare ntagakwiye kuba amariwe ko overall commander, kuko ibyaha byinshi byakozwe mu gihe cy'intambara yo kugira ngo abanyarwanda batahe byatewe no kuba ari we wari uri ku buyobozi, no mu buyobozi bw'ingabo ntagakwiye kubamo, njyagakwiye nko kuba mu ngabo ariko ari under command y'umuntu wundi ufite sober mind, uzi icyo akwiriye kubakorera igihugu, azi no kuba umusirikare icyo ari cyo. Kuba umusirikare ntabwo ari ugukandagira abaturage, ntabwo ari uguhemukira abaturage. Umusirikare akwiye kuba yubaha abaturage, azi ko inshingano ze ni ukurinda abaturage n'ibyabo, apana kubanyaga ibyabo, kubakandagira no kubakangisha imbunda. Rero we ntabwo ari umusirikare mu gikorwa nk'ubu, umusirikare bwe ntabwo bwujuje, we ameze nk'umuntu we ameze nk'aba ba kantere, aba bantu ni ikihebe kiri aho ngaho, ariko ntabwo yujuje karakitazi mu by'ukuri n'iza gisirikare ntabwo azujuje neza. Urakoze Jean Paul.
Tukiri kuri ibyo bintu Benone, nahoze mvuga ngitangira iby'i Burundi, uburyo hari amagrenade aherutse guturika mu mujyi kabiri ndetse, ariko ndagira ngo tubijyanishije n'ibi bintu byo kubona asa n'aho atari komfortable no gusubiza ibibazo, bijyanye n'umutekano muke mu bihugu kandi bavuga ko agira mu ruhare twavuga ukuntu afite abarundi baregwa ko barashatse guhirika ubutegetsi bwa nkuru nziza akavuga ati ntidushobora kubatanga kubera amategeko mpuzamahanga ariko noneho niba adashaka kuzajya asubiza ibibazo nk'uko arimo abivuga ati ibi bintu n'ubwa nyuma mbivuze impamvu babimubaza ni ukubera ko buri gihe ajya kwivanga mu bibazo by'ahandi ntabwo bazigera bajya kumubaza ibintu nta ruhare yabigezemo ntabwo ibyo bizashoboka ni iki gituma n'uyu munsi akomeza gukora ibyo bintu bibangamiye umutekano w'ikindi gihugu kandi bamubaza ibibazo bijyanye nabyo akigira ati nimunkoreho n'ubwa nyuma mbivuzeho sinzi ntabwo mvuga ngo tubitinde kuko n'ubundi twabivuzeho ariko aziga ryari kumenya ko ibi bintu ari a matter of public concern umenye ko abantu niba aragiye gutera igihugu kindi cyangwa se niba ashyigikiye abantu batera ibindi bihugu hakazamo amadega runaka kubimubaza ni ibintu biri legitimate ariko kuvuga ngo sinshaka kubikora warangize ejo bundi ukongera ukumva ngo amagrenade ari aterwa i Burundi baraye gushyiraho cyangwa se bafite ibimenyetso bigaragara ko ari wowe waya sanctioniye ndetse yenda waranayatanze umuntu utinya kuvuga kuri izo involvement cyangwa se kuri urwo ruhare rwe mu guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu ibyiza si uko ahubwo yarekera gukomeza kwivanga muri politiki z'ahandi aho kugira ngo avuge bati niba bimwe bamubaza atangire amera nka bya wa mugani bavuga ngo kirya abandi bajya kukirya kikishariza benone mu magambo make kuri iyi ngingo turiho turasoregere soza ikiganiro cyacu ibi bintu jyewe narabyumvise numva ukuntu avuga ngo sinshaka kuzagira ikindi kintu mbivugaho nibyo bijyanye n'uko kuntu ko kumva ari ndakoreka njyewe ndashaka gata ndashaka n'abandi ariko abo mfite jyewe ntabwo nshobora kubatanga akabivuga mu magambo nk'ayo ngayo yarangiza ati sinshobora ati n'ubwa nyuma mvuze kuri ibi bintu ariko ukamwumva handi n'ubundi arimo akora nk'ibyo bituma bazongera kumubaza ibibazo atekereza ko isi we izamutereta mu buryo buri difeha ari Trump ari Biden ari Macron n'abandi nka barabazwa ibibazo iyo bibaye ngombwa kuki yumva we ari atandukanye n'abandi muri iyo context
nibyo Jean Paul nibyo byabyo tujya tuvuga Kagame ni umusinzi ntago mvuga inzoga ntago mvuga inzoga ariko yasinze ubutegetsi kandi hari akaririmbo Clarisse Karasi yaririmbye kavuga ngo ntizagushuke isi ntizagushuke ndi guteshe inzira rero isi afite icya mbere hari bekaregera ngira ngo niwe wigeze kubivuga mu kiganiro hari ikiganiro kimwe yigeze kuganiramo aravuga ngo hari ibintu Imana yanga iyo umugaragu abaye umwami ibintu bene nk'ibyo ni ukuvuga ngo Kagame ni umuntu koko nk'uko wabivugaga yaje accidentally yaje kwisanga abaye umuyobozi w'abantu igihe kimutiza abona igihe abona umwanya wo kuba yagira ibyo akora abona ubushobozi noneho rero ubwo bushobozi bwaramushutse cyane kuko iyo uhawe igihe uragenda ukagira imbaraga rwose mu gihe runaka noneho icyo gihe nicyo kimushuka kibwira ko we ngiye ngo hari ahantu hatandukanye n'abandi ariko niyo mpamvu nkubwira buriya hari we abandi bagutera agahinda abantu nka Habyarimana yenda ubutegetsi bari banabubonye kuko nabo bari rubanda rusanzwe ari abatinda ariko bagira gutya barazamuka bikanga bayoboye igihugu nta miryango ikomeye bakomokamo atari ibintu bavutse imiryango ikomeye ari noneho urumva we niwe muntu wari wibwiraga ko noneho akomeye mu Rwanda zaba igitangaza ntangiro nyinshi yigeze agira z'ukuntu ibintu bihinduka bikaba ibyo wavugaga bigahinduka umuryango wawe ugahura n'ingorane ibyo avuga ngo barashaka agata sinzi ko ari kuvuga kera ntabwo agata sinzi ibyo agata kanziga sinzi ibyo ari kusubiza icyo gihe tuzi ko bavuga uburyo yajyaga ajya mu Rwanda ku gihe cya Habyarimana ariko yagendaga nk'inkoko ntanamenyekane ko yakandagiyeyo icyo gihe kanziga n'umugabo we nibo bari bafite igihe cyabo iyo bamufata bari kumukoresha icyo bashaka ikintu cya mbere atari yamenya ni igihe yuko hari igihe cya buri kintu igihe cya buri muntu kandi igihe uhawe wagombye kuba ugikoresha neza uko Imana ikiguhaye ukagikoresha neza mu kuyobora neza abanyarwanda abaturage uhawe mu gihe bikunaniye ukamenya ko hari ingaruka gusa iyo icyo gihe kitari cyarangira hari ukuntu wibwira ko ibyo biba bitanakureba noneho hakaba akagira n'ikindi kibazo mu by'ukuri cy'abanyarwanda bamwe bibwira ko bamenye amayeri yo gucenga kumenya kubana na leta zose zibayeho kuko ubu hari abantu benshi baririmbira Kagame bamutaka babyina bavuga ati nta wundi muntu u Rwanda rwagira niwe twagira abo bantu aribo bamwe banavugiraga n'ubutegetsi bwa Habyarimana mu gihe bwari buriho butoteza abanyarwanda buheza abanyarwanda mu mahanga abo bantu basa nkaho biza amayeri yo kuzajya bajyana na leta uko zije bakaba bampe muke ndamuke bakavuga neza ubutegetsi buriho bakabufasha mu bibi bukora bakabuvuga neza bamureshya nkwano kubwira ngo nawe ifite ipfunwe ry'uko hari umuntu twahishe munsi y'igitanda akakubwira uwo ni ukuvuga ngo yabayeho kuri leta ya Habyarimana adashobora gutinyuka kuvuga ati ariko murahemuka nyamuneka murakora ibibi muri murahemukira abatutsi guheza abantu hanze n'ibibi iyo leta yibamo none ihindutse aravuga ati ubu ngo zihinduye imirisho reka nanjye mpindure atuye nayo reka njyane nayo iyo leta igafata Rwigari ikamugonga ntabaza atari ko ikamwica ikabeshya ko bamugonze uwo mureshya nkwana uterwa ipfunwe n'abandi bahemukiwe kera ntaze ngabaza atari ko se umushoferi wamugonze ari hehe ibyo ntabikore n'ubu Kagame yifitiye ubusinzi yibereyemo akajyana n'abantu banze muke ndamuke bibwira ko bazajya bajyana leta ije bagahemukana nayo indije bakanenga ivuyeho ariko burya abo bantu nabo ndagira ngo baho ubutumwa ko bafatiranye Kagame mu bibazo bye yifitiye byo kuba yifite ibibazo by'ubutegetsi yishakira kubugundira noneho babyikingamo ariko nta mahirwe bafite ko undi uzaza ariko azabateye noneho ntibaryozwe amagambo bavuga uyu munsi barucagu iyo bumva bavuga ngo uyu Kabuga ngo yari afite imisanzu migabane muri RDRM na Harucagu bari bayifitemo ko tutarumva hari icyo babaza ariko kubera ko bavuga neza ntibavuga ibibateza abanyarwanda ntibavuga ubuhemu bugenda buba ntibavugira uwamburwa ubwo noneho ibyo uruhare rwabo baba baragize mu gihe cya leta yashize ntirukomozweho abo bantu be bakibwira ko ariko bizajya bihora bigenda bazajya bajyana leta igiyeho ubuhemu bwabo bakaburirimba bakabusiga amavuta bakabunogereza noneho n'indije bakibwira ko ariko bizagenda ariko bibwira ko ubutegetsi buzaza butazintateyininga icyo kintu cyabampe muke ndamuke bajyana n'ubutegetsi buje noneho bagashaka kwigira hamwe se kigoroye ngo twatewe ipfunwe n'ibyabaye n'iki byose iki gihe nicyo gihe cy'abantu gufata aho bahagarara bakareba ibiba bakabona aho biganisha u Rwanda bakareba ko ari bibi bakiyemeza resistance kwezistinga ubutegetsi buriho ingorane zose bacamo kuko turabizi ko iyo wiyemeje kutemeranywa n'ubutegetsi cyangwa se kurwanya ubuhemu bwabo bakora mu by'ukuri nawe uba wiyemeje inzira y'umusaraba kugeza igihe ubwo butegetsi buzahirimira ariko naho umunyarwanda wese guhaguruka kiyemeza akavuga ati ese ndafatanya na leta irimo kurenganya abanyarwanda cyangwa se ndifatanya n'abarenganywa aho naha buri munyarwanda ariko iki ukuri ko guhari nuko igihe nejo hazaza hari kuri side y'abanyarwanda barenganywa uko abarenganya bo igihe cyabo kirimo kubashirana nkuko bigaragara nkuko n'ahandi hose byagenze nta exception iza mu Rwanda nayo igihe kizagera kandi ni vuba ibintu bihinduke abifatanya no gutegetsi bubi babiryozwe ariko abemeye guhagarara mu kuri bakavugisha ukuri uko byaba bibavuna kose uko byaba bibagora kose rwose bazumva bafite ishema ryo kuba baranze kuyoborwa n'inda kuyoborwa na n'ubwoba no kwikunda naha buri munyarwanda wese koko guhitamo Jean Paul nkuko tubivuga buri munsi naho Kagame we nta kishya wamutegamo ni ibyo byo mu Burundi ni izo grenade zibavuga ziterwayo n'ibiki byose ibyo nta gishya kirimo niyo miyoboreye akagaruka akabwira abanyarwanda ati nyamuneka mube mwiteguye muhore mwiteguye intambara mwiteguye kurwana n'abaturanyi baratwanga biragenda bite ariko we ari inguze ashoramo abanyarwanda ni ibyago bikomeye nkuko duhora tubivuga kuba guhera yafata ubutegetsi nta gihe na kimwe abanyarwanda bari bagira agahenge ngo babwiye ati noneho ni igihe cy'iterambere mwinje mu bikorwa by'iterambere ni amahoro ahubwo akabahuza ku nkeke y'intambara barashaka urasa barashaka kuturwanya uyu munsi akavuga ati abafaransa barenda kutumara bikarangira ati noneho ubugande burenda kutumara bikarangira ati uburundi burenda kutumara ni ukuvuga ngo we ari ku nyungu ze nk'umuntu ibyo ni ikibazo nyine twavugaga cyo kwitiranya n'igihugu ni ukuvuga ngo ashyizeho system habayeho ubu iyo uza ngo yabaye umuyobozi mwiza akamenya gushyiraho uburyo abayobozi basimbura n'umwe ava hajya hundi ntabwo twavuga ko uzamusimbura azaba marayika ariko hagombye kubaho igihe umwe asimbura undi noneho abanyarwanda bakaruhuka imiyoborere mibi y'umuntu runaka ariko Kagame twagize ibyagaza afite imiyoborere mibi kandi nta na gahunda afite yo kuba yasimburwa ibyo bivuga ko imyaka yose abanyarwanda bagifite Kagame ari ukuba muri iyo miyoborere mibi guhora mu nzangano imipaka ifunze ubucuruzi budakorwa nta kintu na kimwe cy'iterambere kijya kubanya ubwo rero naho buri munyarwanda wese akwiriye kuba koko ahitamo akareba icyo ya uruhande yajyamo Jean Paul
urakoze cyane Ngombwa Benon ndetse tukaba turiho dusoza ikiganiro cyacu igirimo kuvuga byo kuba inyungu rusange nta na hamwe ziharanirwa ni nabyo navuga kuri ya volcano ikomeje gutera ubwoba abanyarwanda n'abanyekongo aho igihugu cyacu ntazi niba cyiteguye kandi si uko imfashanyo zitaboneka si uko badafite amafaranga ariko kubona na plan ya evacuation nayo ubwayo ntayihari Beno rero ikiganiro cyacu kigiye kugisoreza ahangaha ndagira ngo nguhe niba ufite ijambo ushobora gusorezaho muri ikiganiro ngo usubize ijambo bitari ibyo rero turahita dusoza ikiganiro cyacu
urakoze Jean Paul ndagushimiye nawe ubwo ibihe byiza tugiranye ijambo rya nyuma navuga nabwira abanyarwanda ni ugukomeza resistance abanyarwanda bose bakwiye kwinjira muri resistance cya mbere uruzinduko rw'amakuru rubereka ko rukwiye kuba rubereka ko abanyarwanda nta mwanzi bafite as such nta mwanzi bafite n'abantu bahari banga u Rwanda ni Kagame ufitanye ibibazo n'abantu giti cye byarangira akabizana ku banyarwanda so abanyarwanda kwiye kuresistinga iyo miyoborere ya Kagame resistance buri munyarwanda wese ari uri imbere mu gihugu ari uri mu mahanga akandi iyo miyoborere abanyarwanda bakamenye ko nabo ubwabo batananganaye kuko tubizi ko ubu abarimo kuvugira ubutegetsi bwa Kagame nibyo bya double genocide n'iki byose ababirwanya ba mbere ni n'abahutu ubwabo n'abo ba Mureshyankwano ba Bamporiki abacikacumu bo nibyo ntuza yaririmbye ngo hataka nyirubukozwe baranicekera ibyo bintu ntacyo banabivugaho ni bya double genocide niki abakeka 10 baba baricekeye ko byarabarenze bo nibo bazi byababayeho baricekeye ariko uhaguruka akavuga ati ntibavuge kuri kagira bate n'abahutu ubwabo bivuga ngo abanyarwanda ntabwo ikibazo gihari ari ukuvuga ngo abatutsi banga abahutu abahutu banga abatutsi se babanga batwa n'ubuyobozi bubi abanyarwanda bose hatitaho ubwoko runaka cyangwa iki bakwiye kurezistinga iki ni igihe cyo kurezistinga bakabyanga imiyoborere y'igihugu ikava mu maboko y'umuntu umwe n'uko yarose n'uko yatekereje ahubwo bikajya mu banyarwanda kuko bumva bashaka kuyoborwa bikaba determining n'abanyarwanda kugira ngo u Rwanda rugire amahoro rujye imbere bidatewe n'umuntu umwe ku giti cye niho nasoreza Jean Paul Urakoze
urakoze cyane Ben nongere ngushimire kubana natwe iryo sengesho wifuriza abanyarwanda nizere ko rizaba reality mu minsi itari ya kera cyane kandi ni nako tubyizera kandi ko bizagenda urakoze cyane nongere dushimire n'abakunzi ba radio itemaho muri hose ku mpande nyizisi mugire ibihe byiza rero aho muri hose ngo tuzongera mu cyumweru gitaha
Nana tubitoza abato mu muco karande tubigere hambe abashaka intambara barindirwa